tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Altinere sappo lewru avril hitande 2017 jenna yamde soki do studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do Umar Waygal Mohammed watara wonto boggi jamde to sekrabon competitivité mali hebi goudu won lamido gouvernement o kesso kasen kanko horeje ministre embe mo noddire wattu juna Abdoulaye Idrissa Maiga holita wedo o yide balle politique lutindirde laamu ode kanye e gondude e laamu o wattu juna balle gondude e laamu ode be kolitido be beltikile o do golle sane se video o do neɗɗo parti mabɓe ɗum e tawede fof ɓe mbi hiɗum woni yimɓele luttidirɓe laamu o ɓe garta tawede e gouvernement kesso o wattu joni o dabare diane gondi e fiyede to menaka to faabeɗele hono ɓe kaani fewtirde tiiɗallaji nayiriɗi banggal wayde ndenagu gonɗi toon ɗi armi mali o fa yetto o murtuɗe gonɗiɗe saaha leydi meɗen ɗiɓe noddirta e CPA fa yetto o gaccaɓe ana gondi hokkidirde juuɗe wattu joni onoɓe kaani renirde ngallure menaka nde walde wonde kasen ɓangi ley leydi ndi kande humanade kabaru wallugol fiigol bolon ley leydi meɗen ndi ndeɗo walde ɓe mbiɓe garan fiide do hen dabareji wattu joni o faɓe ƴewto ɗon jukkoje ɗe FIFA waɗi fewde e leydi malɗi yalla ndeɗo jukkore ana immine sakiraɓe ɗi onono sembe kabaruji ɗimin jogini oɗo bettande ɗi bisimilla moɗon e heɗade asawer ƴaɓɓinonde kanko oɗo hoorejo ministre o joƴƴinama ley leydi meɗen ndi o lomtan noddirteɗo Modibo Keita joƴƴinaɗo ila janvier hitande 2015 wakkati ndemo joƴƴinande fo yiide ɗon baale luttidirɗe e laamu oɗe kañe baale gondude e laamu o wattu joni baale gondude e laamu oɗe ɓe kolitiɗe ɓe beltikili hen sanne saabi de oɗo yo neɗɗo parti mabɓe mbi ɗum ɗum holitiwi démocratie ene wondi yarde yesso ley leydi meɗen ndi ɗum e tawede fof ɓe mbi baale luttidirɗe e laamu oɗe garta tawede le gouvernement ɓe keddo caggal ko woni golle muɗen ko golla fa keɓen famtade keɗe ɗum won kanko noddirteɗo Zoumana nditi Dombiya o komo sifi do hen do faccitago mumini sendebou
ɗum wellimi ko premier ministre kesso joƴinama kañe ɗum wellimi ko neɗɗo gonɗo le fedde politikaku miɗe andi premier ministre joƴinaɗo joni yo gollowo bawɗo huncande hoore tiɗalaji gonɗi wakkati joni le leydi ndi e hakkille an pelle gonduɗe e laamu o hani laamade kirduɗe e laamu o hay bangolleji mabɓe miɗo mila ko woɗani démocratie leydi ndi yo gouvernement o laato yimɓe fedde gonduɗe e laamu o kanɗe holitinde golleji gaɗaɗi kañe kirduɗe laamu o ewta golleji ɗi mi walda e hakkille yimɓele miloɓe yo gouvernement o laato yimɓele pelle dental leydi ndi bangeji ɗiɗi godi le démocratie ɓe laamuɓe e ɓe kirduɓe laamuɓe no ɗum laatike fuu min kayba golleji makko so ɗum gasay min kollita
baale luttidirɗe e laamu oɗe ɓe kolitiɗo wakkati joni ɓe beltikile ɗiɗo golleji sanne ko oɗo neɗɗo iwruɗele baale politique ɗe ɓama ko ɗum e tawede fuu ɓe mbi eɓe cikkiti yallan wawi fewtude ɗum on tiɗallaji gonɗi le leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗo maître Boubacar Karamogo Kulbalo yo jokko hoorejo fedde IRD nde komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samasiku
gilla oɗo laamu o joƴinama joni woni arande premier ministre o suɓe nder fedde ɓurde fuf joguide sembe les suudu battirdu ndu yo hunde moƴƴinde banggal politique onɗon nokku kay kananke leydi ndi dawri ko hani jaati ndenno mino mila wiide kanko premier ministre kesso o joƴinan gouvernement yimɓele tekkuɓe darantoɓe himmeji ɓiɓɓe leydi maliɓe on dulla wiide leydi ndi gotti yirwude banggueji ɗi fuf iwde sahal yaade ɓaleri warre furnangue e hirnangue fa yettade wuddu leydi ndi kuleɗe fuf na daari no fuf hoore muɗum dartata mino mila wiide oɗo gouvernement o heɓa huncande hoore tellaji malinkoɓeɓe so gonga haale banggal ko takkimi fa yettade ɗo gonɗen ɗo mi milay sumne wawi gikkanade ko hanti kako ɓuuri kay ɓe kuncana hoore tellaji leydi
wattu joni oɗo hoorejo ministre en kesso o joƴinama ley leydi meɗen ndi murtiriijana kewi le nokku o sanne fa yetto yo musie gaɓɓe kañe yimɓele kuminiɓe kabaru cellal ley leydi meɗen ndi ɗo bomo koɗo yimɓele woɓɓe an to kolli tiwidana gikkini ɗum gikki lobbo wattu on ɗo wattu furdu won hollitinɓe wiide kañi en wala fuu ko matata ley hen ko hani wayltade ley leydi ndi yimɓele woɓɓe du gaɗi noddago fewde e makko tinno o ƴewa tiɗalaji gonɗi le leydi ndi no hani heɓinirede jogal keɗe ko bomo konkoɓɓe kaali dow hen do faccitago Mouhamadou Samasiku
bon cette nomination moi
so haaɗi e mi horan kay gulɗo numgol premier ministre o waral fe saabi tiɗallaji guuɗiɗi joni ɗi nafa fof walla e ndeɗo waytere mi weltaki fewi saabi tiɗallaji ɗi ana keewi tama won ko oɗo ministre lontuɗomo o wawi dawrude kala mallinke ne hani hoolade mo yila am kay yo o laato neɗɗo mbawano tiɗallaji ɗi yalla ɗi kuncane hoore so wona ɗum wakkati joni o yo tiɗallaji du tiɗallaji ɓuuri fof banggal motireji golle dogotoro en janginobe be min gikani yargol yeso lidi mali ni kay kaso bangal kabar premier ministre kesso o kay hewti o sefaki e munyan seden taf
declaration encore on connaît pas ses intentions
secrabe so ngabiddo bemala me ande ngal odo may neltudi mijoji modo do hello me bemala ne ngal min noddata phase facebook na compte twitter studio tamani so weli on do noddon dido numero jo on tawami do répondre kalon ko jiddo no fur odo bay noddudi chapan e jetti e joy chapan e jetti e nay sappo e go sappo e go no noddi chapan e jetti e joy chapan e nay chapan e jetti e nay sappo e didi sappo e didi no wayde jam e deejere worri li lamu menaka ono wattu jono armi mali ngondo to o fa yotto yo yimbele murtunobe himbe gombe leledi meden di fedde neb no dirta MPCA kanye bambe kabore fa dentirobe no dirta gaccaabe gonde hokkindir ton juude no be kan li renirde gallure menaka de dido golleji puddama ton caggal jonte seeda hono ko lamu hakkundejo juddina le odo nokku kede dum kanko Ousmane Niali Buli ko mo mobini en do hen
ko yaata mobilaji noga dibe noddita pickup di tawta gube kabo tode MSA e gaccha anangondi e daranade de nagu nokku o di simbeji anandenti anangondi e wadde lugongoji mobe nato e lengindi di fu e be gada lugongoji fa le galleji couvre feu du won iude 22h jamma yaade 6h bete lengindi di e wi gouverneur region o di golleji gada ma fabbe be ngindi dene kanye lamu kobe lamu hakkundeji o joinaabe le jonte jabbide de dum wada ma du farde darantobe de nagu be makko be warde le region o di lugongoji anangondi e wadde joni bonandaji kewdi gadda ma lengindi ndi le jonte jabbide de horejo militaire en gaccha yonki mu harbama le lewru jabbina ndu le region o wala fukko litindo wadde o war hore ka himbe ton kolli wiide ana cikkiti gube jaddin kobe de
le on do wattu fube kolli tiwi tete no gonde yeltinen do bomako do no jam e dedere hani wartirde le jande do wure le leedi meden di wattu jono be jaltini le hen datol faabe diewta yalla hono balal hani waylitirede le dum on do janginirde gon le leedi meden di be kolli tiwi duddi do golleji be ngara fiid le hen dabareji de yalla jam e deedere na warta le nokko bonandaydi tinno fati ngada kasen le jande do wure fa yotto ciudi ecole janginirde gondi le leedi meden di kede kanko no dirte ciawule sidibe o kanko lami dido golleji ko mo sifido hen do fati tango mumini sendebu
avec cette campagne nous comptons si oni
bangal ima daraji mi en jelli yiltade le janginirde leere e dore le leedi di yalla bebe beydine faamu ngottude fey basiji yimbele ngado be basiji mi den bawi wiide bebe iwa le galleji do birki wala sanne sabede sarabe yokabe cheli birde sukabe mu sababuji basiji yo kambar tafo rafino ku jande yo du kambar ti dalaji hakune jangobe wakati woteji fedde mabbe lolionde IEM wakati kewdi du basiji ana wadde de bebe nanga kalisi mabbe mi do mila lamu o wadi bawde mu kadu hade basiji ana wadde wakati fu dabare mu wana golu desembe wana du satu fu nabude be lam batte be imini
basi
wattu jone be kolitiwde fedde wonde kasen bangi do bomako do be mbi ngaram faabaade dum no walde heere juinaande wattu jono kande humunaade kabar fiugol ballon le leedi meden di de do fedde wattu jono be mbi be ngaram fiidle hen dabareji jukkoje de fifa bami fewde e leedi malindi yalla de do jukkojani imine tiagal mudu be ngadi noddango fewde e malin ko be mbi fiugol ballon yo dum kulle malin ko be fana kani imade do hen kede kanko no dirte do Musa Tarawore kanko no horeje dido golleji ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
na view min tayki wiide fedde kuno wondi gollande jam deere e gutuma ko be leedi mali jidube yewtere sembe caldibe denno hana fe min de yakabar mudul kambar dun min joini ngal do dental yalla figul ballon leedi mali ndi heba lawol championnat odun fuditalo e waji minde fifa itido jikoje de be pawi do leedi mali ndi dental ngal na uritani kala malinke kala jiddo sembe caldi buri fuf nantinobe kabaruji sembe caldibe yobbe fuf ngara min pabo fedde kuno yalla figul ballon leedi mali ndi na yara yeso cakkal joni min dawrudan e fedde kunernde no kumani be kabar bolombe ngadata kaddal sabi titlaaji di nakewi tawane figul balon yo yawtere hande wotenede hakkilo min jida fitilaaji di dum min gadan bawde amen yalla idi tim
dans ces deux sens là
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se krab njuni den jello onne le credouji di en puddiran do an songodo be collectivité kawtala ko no jalini timmiton aswer jabbinonde le majju ko yata amiri en chapan en joyoma no gonno le ngal do kawtal fa yotto yimbe le meden nyongitibe gombe le leedi Niger ko be tili kawtal ngal ko be ngeltini le heddatino nyongitibe kan wirfitirade le sa haleedi laamu oddu yalla no wirfito ton ngabbe o do botudum walde no dette merci kor to ngardam fa do banamba do kanko ministre commune do kabaro kurangaji india meji leedi meddi indi o yehi to banamba to malik al fuseni mayga ko mo yotti ton ko jewti ki do no pompiji jeegom ngirteedi e nange do jewti ki dido pompi ciagal mudun do adini ki wiide gallure bamna banamba de wara heburto kuran do hitane 2018 se wurto ngaranti minire fa do segudo ko yata miliaruji sappo didi cfa dum anni wattede wattu juna kabaru dogotoroji dum won gondi ton dido e hitane 2018 le majjum be koliti hede golleji mabbe be golli ton hitane 2016 be jaltini le hen atidi be kane gollu do e 2018 tagal mudo kollita wede wakkane boto wadano le dogotoro nga be fa yotti on lamu ko be gombe ton be fa gonno le odo boto sekrab do katte nyalawmo hande kabaruji meden dimi joti o sanne hedaade hejo jamen ka fa hande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.